Inkubi y'umuyaga yiswe Dorian yashegeshe Bahamas. Ku cyumweru tariki ya mbere nzeri 2019, inkubi y'umuyaga yiswe Dorian yashegeshe ikirwa cya Great Abaco kiri mu majyaruguru ya Bahamas. Uwo ni umwe mu miyaga ikaze cyane yabaye mu nyanja ya Atlantic. Iyo nkubi y'umuyaga yari iteje akaga kubera ko yaje buhoro buhoro irimo imvura nyinshi. Umuyaga wageze no mu birwa bya Leeward muri Puerto Rico no mu birwa bya Virginia, ariko nta bintu byangiritse muri utwo duce. Ibiro by'abahamya byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje gukurikirana amakuru arebana n'ingaruka uwo muyaga wagize ku bavandimwe bacu n'ibyangiritse ku nyubako z'umuryango wacu zo muri utwo duce. Kugeza ubu raporo igaragaza ko mu bahamya 46 bari mu matorero abiri ari ku kirwa cya Great Abaco nta n'umwe wakomeretse. Icyakora inzu y'ubwami imwe iba kuri icyo kirwa yarasenyutse. Ku kirwa cya Grand Bahama hari amatorero anagizwe n'ababwiriza 364. Bikimara kuba byavugwaga ko abagera ku 196 bavanywe mu byabo kandi amazu 22 akangirika bikomeye. Amazu 3 yarasenyutse. Ibiro by'abahamya byari byahaye amabwiriza mbere y'igihe abagenzuzi basura amatorero n'abasaza bo mu duce twibasiwe n'iyo nkubi y'umuyaga, bisaba abavandimwe n'abashiki bacu kwimukira mu murwa mukuru w'icyo gihugu ariwo Nassau no mu tundi duce aho umutekano wari wizewe. Dusenga dusabira abavandimwe n'abashiki bacu bagwiriwe n'icyo kiza. Tuzi neza ko Yehova we n'imimerere barimo kandi ko azakomeza kubaha imbaraga bakeneye ngo bihanganire ibyo bihe bitoroshye barimo.